Mr. Seed again.
Oh, it's cooked that.
Wanna see my music and mwenzio? Ni yake, na neto wanga ni rabana. We ya nini, uzibe, uzibe. Kama ipo isha bangwa. Oh, hawajui ni Mungu amefanya niwe hapa. Kwa baraka za mama, baraka za baba, zimefanya niwe hapa. Hey,
wayo, wayo, wayo,
wayo.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.